I'm trying to tell my friend this is different. Come on, you got me, end of the mission. They say stop play, when say you go insane. Na pe wa nini mask you, you don't listen.
Sounds bad.
Yeah, ama nilikuwa tipsy, eh. Ulimwa kika pisi, eh. Mara dite kendo yange fichwa. Uzuri wako menija kwa kichwa. Ikazi kumbuka ipsi, eh. Unafonga tangata lipsy. Don't you come and kiss me, my baby.
Umetawala nchi kavu, umetanda angani. Nanipa mitihani, natokea njia gani. Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani. Uko venjani, uko moyoni, umejaja ndani. Matukio na rewind, rewind kichwani. You are one of the kind, mashinda upinzani. Bozi zako da, ile sura ya furaha. You're my friend, you're my lover, you're my superstar. Mashindwa kulala last night. Kiangalia kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima analia, ujue vitu ziko tight.
Ata hiwe mapenzi yamekwisha, kumbuka kuna
soke, my heart is broken. Naogelea matope, wacha nijikokote. Wacha nijiokote, it's ok, na sitafika popote. Damn, so najua I lost, I'm in so pain. Your love na nipa addiction kama cocaine. Nona kabisa umesha ni damage in my brain. I'm so high, captain, jump off the plane. Meshindwa kulala last night. Kiangalia kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima analia, ujue vitu ziko tight.
Ata hiwe mapenzi yamekwisha, kumbuka kuna
King, classic.